Sozena kata zega mina gozi pila montanda zo Sozenga kasa seda Mina gozi pilela Montanda zoyongi misa Yau pila Sozenga kata zega Mina gozi pilela Montanda zo Yongi misa Yogu pila wami emsabe Gozi pilela Gozipilela, 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 Gozipilela